tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedi di studio tamani o do sa yo saki modo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di yude menzan la presse la bamako Mamadou Ouattara wangadi on boggi jande to masibaji tati idi di ka fu yo wattu goto ngaddi alkamisare de fewde e larme malika e civil 1 le wuddu fawarde balede leedi meden chapantato keddi ken nogay be e civil 1 idon be ka fu yo soldat sen non de inare warti tafentu bakoro le cercle banamba tiagal nyalade masiba pewtinaka e doñe wattu e doñe o wadi fawadi maybe didon non hijande larme non nati leyi tuba handen faaju ina hakilaji yimbe ministre andini dabar DDRK hubindima nenno sannu DDR le ministre mado andini kabar hono do wayde dako do wiide d'accord de fawarde yubbe inde de ka fu latima yodi ngoni sembe kabar yidi men jogoni on bismillah man odi do studio tamani masibaji tati didi ka fu yo wattu goto ngaddi alkamisar ndeno fewde larme malikani e civil e le wuddu fawarde baleri leedi men ko tadara e nande ka heedi habbitibe di ngadi maybe chapantato civil e noga e soldats en dido anay mabbe kedda no moro waygalu fabedro dem fam
ko yata civil ngabe noga yom leedi malikani e leedi burkina faso kany en gonno le ngel o mobile wakande ngel yabano bombore nokku no dirtedo boni li lamu duwansa mangal pade gombe tombe kolitiri beedo yimbe lan gandino lumo wattu jono jamare wonde le odo nokku mettama sanne no dido golleji ngadiri bete hande yimbe bandana ko fu ko goni kany en nanni fewde e d'accord armé mali nokku no dirtedo yuworu seeda ko ndedo nanner wadi be kollitiwide ngabbe dido bonandaaji yimbe le muudo en jeddom keddikile hen armé mali du samirama ton didon dun lati ki sababu so armé mali hebi teti ton kaborde mabbe kewde wonnatube e juude du wattu jone be gonde wadde lugaji le ngallurende le on do wattu goto du nokku mo no dirtam guma kura idum li lamu segu holita wede won nannube ton ka beedo yimbe le armé mali hebi ruditikibe micciteden wido odo nokku zinama ngabe chapantoto en jeegom joppuno dun le balde jabbinode kene nokku no dirta tuba korale lamu banambo won yimbe le nannube ton dun lati ki sababu so goto mabbe heddili hen be karbi yonki duagne goto dido bonanda jana gonde wadde wakande G5 sahel holliti wida ar wonde wadde imma daraji mudun do tugorgal armé fransi
batte masibe ka non ruba hedane yimbe lamu motti heddibe le ciudu en nana golleje fuudu ndareke yimbe ton anay le wade renade e wi yogabe ke hewbe masimbe nama faysu ka bayna hen nana yimbe hono ciuri heddibe hen be tiagal ko masibaji di ngadi ko kede ko goto gondo ton sefani en le faccitango kadi hormu
alkamisari fu yimbe burkina juan jibo ngara nanna lumo boni birfo paske jibo du kenya wonno lumo mu nenne hande allah muti mobile mabbe pamowel woni sodobe dabaji julabe wonno le mobile ngel yaabi min allah waɗi muyto muɗum fay goto yalta hen yimɓe taaɓe hen fu maayi mobile ngel naani ɓamde yimɓe sappo ge ɗum hani ɓamde mene ene andi hen fu mobile aji lumo ɗi ɓamata ko hani ɓamde ɗonkono ɓama ko ɓuri ɗum e subaɓe ɗum won hen nenene bayide maybe na bayade fa yimbe fotan nogayde yimbe sun goni wana burkina be en tan goni mali en goni burkina be en goni e bi comme konva militaire wonno ga hande an hani yade li ladde jito minen ka ko min bi hakkilame on be ngattani mino ko li wakati fu militaire en tambe ngata placer min ngaji kanyen jabata min ngaji ko Allah mu yande ga militaire men jokay lawo ngol jati en ne mobile civil en wari joki yaabi fay goto daaje
comme en kebi nan e nande ka e hono wiyete joni joni o masiba bombore de ka adadu mudu adadu heddibe hen be beedima e wi merton non dina noga yon yo noga en jagon keddi hen de inardu warti tafen tuba koro le cercle banamba tiagal nyalade ko masiba fewtina e doña en fawadi maybe didon nenno hijande larme du neldama yaade ton naati ton beta hande fa jina hakilo jama wonko goto goddo ton sefodi en kedenana Ousmane Nyali Bouli
on l'attaque hier
bonando waddi kenye wawtunde yamde sappo jabbire silma chapantati dum waddi nokku kuccudo e mairie tubakoro e chami do mobilage douanier en warbe wadde golle o ngari ana peccinde didi be ngardi hedde baleri be ngardi hedde sahan mairie o moto ngaji tati puddi fellude goto e majji jati jabe kibbi dum fa hubbi moto naybo o an wonno sere kanyum heddi tiagal fa faabobe heddibe bonando o kabotodo e dinankobe goto mabbe heddege hen douanier en be du goto mabbe heddege kanyum le mobile gotel wonno gel nangi yite tawule maggel o wonno minita chapanta tiagal mu mangal paden juri banamba warde fa badde
kala ko jiddon famitaade poode faydo be malame Facebook na Twitter on bay noddudo dun numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakilaaji modon Minisuma holliti dabare DDR kafu hubindima nanna d'accord dede moƴinama yuboji inde murtunobe hibbe beedu andama minisuma hokkita elon latagol DDR go wadan Samba Sall darani DDR le minisuma sefodike Fatia Tra keddana Ousmane Yali Bouli
Le DDR et l'intégration il fallait
Bangal DDR nanitingongol an haani tafon habotobe ndake e limte be jangine e kolite hono golle o yarata e cubo ko be jidi yalla be natan e lamuna yalla be natan e DDR e cubo gotel e didi kapotodo jogido kaborgal fu an haani dakede na habotobe dido siningarde kaborgal kanyum en dundakete habotobe jeegondu siningarde kaborgal mangal kanyum en dundakete hono dum en nandoremu woni ko wawi wadde fa neddo dake mo wala golle danyan golle mo min jangini dum miɗen laninini ɗum
tout ça c'est prévu
oni ɗum fedde adlando do sammini hono holliti gidike sammindo no sawru jukkugo fewde Mali batte hono wayde yargol yeso DRD conseil de sécurité hokki sarti ɗo e cakti lewru mars gede ciñinde kawra DRD hitan 2015 de fu anda se wala ko laati tan sawru ndu saman e dow mum en keddano Oumar Waygal fa ɓeydron fam
fedde oni de ɓe ɓami ɗiɗo anniyaji caggal ko français hollitino widde kaldal e kawral ngal ana wondi e tannude koyɗe ɓe kolliti wide kala cakkitno kaldal e kawral ngal worrino fu ɓe ngaɗan jukkoje fewde e muɗum ɗum woni guɓe tinniɗe kaldal e kawral le leydi meɗen di ɗeɗo jukkoje puɗɗete le lewru mars waroru ndu ndeɗo fedde ɓe mbi ɗeɗo jukkoje woni haɗan jomum yaade le kedde adunaru ndu kas hen so tama wonɗo jogui kalisiji muɗum duɓe cakkoto fati ɗiɗo kalisiji keɓe ɗiɗo anniyaji pewnete kalendarɗo fa sakko kaldal e kawral ngal no hani tabirede le leydi ndi furu caggal muɗum ɗuɓe mbi jamaɗan haaja jam e deƴƴere duumo lesa ha leydi ndi hitande hikkande farde wotteji ɗi wadde le oɗo boto goto ne rokkuto ɓe kaali haalano wotteji ɗi kani waɗirde le leydi ndi ɓe mbi fati ɗum tanna koyɗe kanko keƴaɗo leydi États-Unis ndi le fedde oni nde noddirteɗo nukki haalay o waɗi noddago fewde e cama Hubert Coulibaly ministre communiɗo hakkude Mali e leydi ele goɗɗe ɗe o wi ɓen tinno gaɗa no gatta fu yalla wotteji ɗi aɗa gaɗa le leydi meɗen ndi noon watta so jaam e deƴƴere hemte le leydi Mali ndi
hooreje hirduɓe laamu du ardini hono moɓagol gueɗe kirduɗe laami ɗe fuu fa keɓa keƴaɗo goto dottoɗo e kananke jalto hitan 2018 le e wi makko noon wajibi laamu o wayditto fa itta leydi ndi e ley luggere nde laamu hannden o waɗi ɗum nena wonko o sefoɗi e honoraɓe amen RFI keɗɗenna ko Ousmane Yali Bouli faccitani en
sommes en train de travailler beaucoup plus
men gondi e gollude fa hirdube laamu be fundukindira juude gollide ana moyi men hirdube laamu be men dukindira juude sabi wonbe laamu handen be donki hunkininde hore tidalaji gon ile leedi ndi ana haani min fu men joddo men dukindira hakkilaji men darta hono min gatta fa men cubo goto kando latare kejaada ame sabi sini en jukirini leedi ndi beedan yaade caggal min gaddan ko min bayi fu fa men cubo goto hakkunde ame mbawdo daranade kabaruji leedi ndi jomun latto kejaada ame e wote ngaroji di horebe partingaji kewdi kali halamu amadou cham hali halamu ceble darame modibo sidibe kanye zumana sako fu kali halamu miden kewi halbe halamu do men fuddo hakkilo goto min goni min gaddan ko min bayi fu fa ko way lata le hitan 2013 dum lato le hitan 2013
devrait pouvoir être possible en 2018
Union européenne et royaume uni ngoni fabo tobe studio tamani
sen garti e kabaruji region ngaji meden keben famuton hono wendi debo e laamu motti beebi fasannen gollirde awgal e eaux et forêts region o holliti odo kado taykay mo nenno rowani ndiyam burno hewde dina hikka e o wattu nawde nawe kewde beedi kewdi e maaji kewdi fu beebi handen do gonden to bande le laamu motti hono laamu motti ka keddaki caggal le famigol jama yalla ana jertano hon kosameji chondi nodditedi pikodi pati nawtorodi hono wuturnede hewbe nelama ila kenya fa itadi ele pharmacie ngaji nana pharmacie ngaji kewdi cottali du du wondi kosameji sabe ana joginodi andani masiba majidu ila cottali hono wadde jobiyaɓe kayidu keɓi keñe hono lunetteji capanɗe joyyi fa warde e pomatiji mabɓe inde andite goto ngallurde nde hokki ɓe ido kaki e wi mako non pomateji di renambe fewde e nyawuji kiw tumutudu hono yambere nyalande totter hono gam nyaw kubaldu wadama kenye jodum wadde faati dallaji mudun e jogal faawarde e dokkal ledde mudu fu no worri faamene docteur en chapan en jeyon yurbe le region ofu kawri e ndedo yambere fa yimbe fu kebani hen faamu yodo kaddude di do kabaruji kedde hedaade faande yewtere maane yeso yen tawde ko waraaji.